Tienu wane tienu kukadhanga Hembwe mbushi alamu kia wali alingi Tienu muka mwono shu wa shingi wa nkoya Mwisho wa lenga Young Rex Mr. Success We never go wrong Mr. Patience Tuyenga mba
Tuyenu kukadhanga tuyenu
Princess Anne. ya mkomesha kanya tuwa wendala basandi ufweni jentu ya tegoma ya shikoya ya haya iwa chamba ni wakadanga Mr. Right John Kaushik tuye na dobe mbuzi na kono Roy Tiso haya tuyenga tushinde bani tushinde
tushinde bani
tushinde
DJ
Kevin. Ha ha. Oh, yeah, Miss Promoter. MK's. Now, I'm